Sanibonani babukele emakhaya. Lona okhulumayo 20 sounds obhalisa wonke umuntu ekhaya. Sihlangana nomahlakala noJustice abahanjelwa ubaba wabo uPetros. Kutholakala ukuthi uPetros ungale eKapa usebenza emayini akagubhu nomhlolo. Petros ibuya ekhaya abazukulu bakhona uKhumo uJustice bonke nabomSamaria bayakukhumbula ekhaya. Danko.
We'll be right back.